radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ku ijwi ry'America ikiganiro umutegurirwa kandi bigezweho na Jeveniste Nshimiye Imana. Ikiganiro cy'uyu munsi kirimo abana bashaka ababyeyi babo bamaze imyaka 30 batandukanye. Turakira abana bashaka abavandimwe babo abatandukanye amaherere na n'ubu bakibaza uko ababo bagiye. Murumva abasigaye ari impfubyi bakabaho gipfubyi batagira amahwemo kandi bari mu miryango. Iki ni ikiganiro agasaro kaburaga kirimo akababaro kavanze no kwiyakira no kwizera kuzabona ituze risusurutse imitima agasaro kaboneke. Turakira kabageni Berancile ushaka umuryango wa musaza we Evariste Kalimba bari basangiye se banyina batandukanye bakomoka mu karere ka Gicumbi ahahoze ari prefecture ya Byumba. Kalimba yaratuye I Kigali ku Kimihurura. Kabageni Berancile atuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Nduba akagari ka Gatunga umudugudu yanje.
Kalimba yishwe na agisida y'imodoka, cyagiye yishwe n'imodoka ya gisirikare. Ndibuka ko musaza wanjye ariwe wagiye kumushyingura na papa.
Icyo gihe hari mu wihe mwaka?
Ntabwo mwibuka, urumva n'imbere ya jenoside. Yari afite umugore nawe yapfuye mbere ya jenoside. Nyina w'abo bana turimo gushakisha.
None se bari batuye he?
Bari batuye Kimihurura.
Iyo aksida aho yabereye waba uhibuka? Hari abakubwiye aho aksida yabereye?
Nibuka, ntabwo aksida aho yabereye ntibuka, ariko ndibuka umwana mukuru w'imfura witwaga Dusabe w'imfura yabo.
Ariko bakubwiye yuko yakoze aksida bitewe n'imodoka ya gisirikare?
Yego.
Icyo gihe na papa wawe bari kumwe?
Oya, bagiye kumushyingura. Urumva batanze itangazo kuri Radio Rwanda bagenda bagiye gushyingura.
Icyo gihe mwebwe mwari mutuye hehe?
Bari dutuye aho Kalimba avuka, nanjye aho mvuka, kuko ubu narashatse nyine nanjye aho nakubwiye umwirondoro wanjye n'aho nashatse I Kigali.
Ariko genda shaka aho mwari mutuye igihe Kalimba bari kuyitwaga Imana.
Aho ni mu cyaho bari Byumba mu karere, ubu kabaye akarere ka Gicumbi, umurenge wa Rutare, akagari ka Gasharu, umudugudu wa Rwimbogo.
Ariko umusaza wawe yaratuye ku Kimihurura yitaba Imana?
Uwo Kalimba nyine yaratuye Kimihurura.
Yarafite umugore n'abana?
Yarafite umugore n'abana. Umugore we yitwaga Saniya Nyirabagwiza, akaba mwene Bizagwira. Bari batuye rero Kimihurura.
N'abana be hari abo wibuka?
Imfura yabo yitwaga Dusabe, yari yarashatse Rwamagana, hakaba n'undi witwaga Kigingi n'undi witwaga Nyampunga.
Umugabo w'I Rwamagana izina ryo urarizi?
Ntabwo tumuzi. Bose bari bakiri abana.
Na Nyampunga yari akiri umwana?
Bari bakiri abana.
Ese mbwira, wowe muri 94 wari ufite nk'imyaka ingahe?
Nari mfite imyaka 20.
Uba wari uzi ubwenge?
Nari nzi ubwenge.
Nta gakuru uzi kuyu Kigingi? Nyampunga nta makuru yuzi?
Yekareka.
Nyina ubabyara Saniya, Nyirampunga nta makuru yuzi?
Saniya yari yarapfuye.
None se Dusabe umbwira ko yari yagiye gushaka I Rwamagana, we yari mukuru bihagije wo gushaka?
Yari mukuru. Ntabwo muzi, ntabwo mwibuka ni uko yanganaga? Ubwo nanjye ayo makuru nayabwiwe na mukuru wanjye, niwe wambwiye ayo makuru ko Dusabe yari yarashatse.
Iyi myaka yose ishize mirongo itatu ningahe uyibuka buje mu kiganiro gasoro ka bw'ubuti numufashe gushaka ayo maraso yanjye nubwa mbere ugerageje kubashaka niki cyatuma kugandwa kuzamo
kubashaka kuko nigeze gushaka gutanga itangazo muri HCR ariko buryo nyoberwaho baca
muri HCR ariko abajyayo nuko abatekereza yuko abo bantu bashakisha bashobora kuba bahari aho bahungiye bagiye muri 1994 dusabe yari Kibungo nkuko ubimbwira ariko Kigingi na mushikiwe boni babari ku Kimihurura ntabwo mbyumva neza sinza aho bari
bari ntabwo ndamakuru rwose
aba bana ntabwo musaza wawe nubwo bwose musangiye so gusa ntabwo yajyaga bazana irutare kubasura nta sura yabo
wibuka yarabazanaga urumva niwe nabazanaga ubwo wenda ko nandi no mu mashuri si hari n'igihe ntababonaga nari ntabwo nababonaga
kugira ngo dufashe abadufasha kumenya aho abantu bashobora kubaherereye Kalimba Evarisa kuri Kigali atuye Kigali ku Kimihurura yakoraga iki
ntacyo yari umuntu ushakisha nta kazi yari afite gafatisha
yari umuntu ushakisha yari umuntu usenga agira abasengana nabo yajyaga mu misa ku cyumweru cyangwa ku wa gatandatu
ntabyo
uyu mudamu we nubwo bwose yitabye Imana mbere nawe ya 1994 Sania yakomokaga aho iwabo
aho kwa bizagwira Kimihurura bose bari batuye hafi aho
hanyuma rero uti ndaje nimufashe nshake umuryango wa musaza wanjye muri macya bushaka ni batatu basigaye bashobora ko bakiriho
nibo dukeka baba bariho nako ntabwo tuzi niba bariho nibo dushakisha kuko nibo njyewe nibo nzi
nibuze
dusabe rwose we niwe mfura ya Kalimba niwe tuzi twese na Kigingi na Nyampunga Nyampunga we yitiranwa na sogokuru
ubuse niba Imana bakaba bakiriho bakaba bari aho ngaho i Kigali bakaba bari mu ntari iyo ari yo yose u Rwanda rusigaye ruturwa ku mpande zarwo zose bakaba bakumva niki wumva ushaka kubabwira hano muri kino kiganiro agasaro kaburaga
ikintu nababwira nuko bamenya ko umuryango wa Rwitera hari abasigaye rwose baza bakagana umuryango wa Rwitera ko umurage wabo uhari tukababona byadushimisha rwose ko na nyirakuru akiriho
Kabageni Berancila rero ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga ushaka umuryango wa musaza wawe Kalimba Evariste no gukomeza ugategereza wizeye nkwifurije amahoro y'Imana
urakoze cyane
agasaro kaburaga mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'itandatu Kalisa Karisiti yatandukanye na mama we na bashiki be babiri bari bageze i Kisangani muri Congo Kinshasa yagarutse mu Rwanda ari kumwe na se n'abavandimwe be bandi babiri imyaka ishize ari 28 nta gakuru ka mama we afite ariko yabwiwe ko bashobora kuba bari mu nkambi ya Kintere muri Congo Brazzaville Kalisa Karisiti atuye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Masaka akagari ka Kimo umudugudu wa Kabeza
kizanye mu kiganiro cyangwa nimufashe gushakisha ibyo wanjye nabuze mama hamwe na bashiki babi kuzumvikana muri Congo arahoze agisayire mu Kisangani no kwatandukane kwiye tugaruka mu Rwanda ho bakomeza ngo bajya muri Congo Brazzaville bagezeyo mu bashobora kuba barabaye mu nkambi ya Kintere niko amakuru yangeze ambwira ariko bashiki banjye bo baza gushaka abagabo mu baturanyi aho ngaho icyo gihe rero sinongeye kumenya amakuru yabo ngiye kwa 2015 yabwiwe n'umuntu nari mpawe nimero n'umuntu wo muri Mucanirishi ngo gukira mu nzu y'ibizana mu Rwanda mpamagara umuntu uri Congo Brazzaville ko zaba barakafite ajye kumfasha arafasha ajya muri iyo nkambi ya Kintere asanga umukecuru ngo ari arambwira ati rero Kalisa wowe itegura ukuntu wakira mama wawe nubwo zagusanga Masaka nizo zamujyana wabwira ngo zimutuye iwanyu atije nibyawo tubwira aho tuzakamukugereza ntavugane na yiteguye ntacyoza mamuza ngiye kumureba rero ngo muteguze kuza ngo asa umwambi yagiye kureba babashiki banje bashatse yo ngiye umuturage baravuga ati ntago namenye hano yagiye kuko ntago nzahamashiki baba ariko dukomeza zubahiriza amakuru wabaza ku ijwi rya Amerika wabaza n'ahandi hantu bashaka kugufasha atari igihe uzababona ariko njyewe ndabona ntabwo ntabashije kubabona none ubu wanyuma rero nza gutakaza nimero y'uwo mugabo barakafite sinakongera kumenya amakuru yawe.
None mama wawe yitwa nde uvuga ko ari mu nkambi ya Kintere?
Yitwa Nyirabikari.
Marigarita Nyirabikari yakomokaga muhe komine mu Rwanda rwa mbere ya 1994
komine Gishamvu kubona Gishamvu Sekiteri Mukuge na Sevire Mukuge.
Hanyuma bashiki bawe bitwa bande?
Mushiki wanjye umurikira yitwa Ve Chantal amaherezi we yitwa Umutesi Mediatrice.
Abakubwiye ko bashatse hafi iyo nkambi ya Kintere bigeze bakubwiraho umusozi wari wo umujyi wari wo icyo giturage cya Congo Brazzaville hafi ya Kintere bigeze bakubwiraho bashobora kuba baragiye?
Ntabwo yakimbwe kuko uwo mugabo twavuganaga yambwiye ko nawe amakuru bashije kumenya gusa nkora ko bashatse abagabo atwa atazi izina rye ry'aho hantu bashatse kuko iyo aza kubagarije nawe yakagiye kujya kumfasha akabare akabashakirayo ariko ngo wamubwiye ko yagiye gusura amaze umwe n'iminsi ngo ntabwo azi nawe ngo ni iki gitera bashatsemo.
Kalisa Kalisiti, papa wawe mwari kumwe mugeze Kisangani na mama wawe na bashiki wawe, wowe na papa wawe muragaruka, papa wawe yitwa nde?
Papa wawe yitwa Karenzi Be. Yaje kugera gutya nyuma arasaza arapfa arashyingurwa nyine hari mukoje
komera. Nongere ngaruke kuri mama wawe wambwiye ko yitwa Margaret Nyirabikari uko amakuru ufite igihamya yakwerekaga yuko ari mu nkambi ya Kintere. Abantu iradiyo Ijwi rya Amerika ni radiyo abantu batuye mu nkambi ya Kintere wumva cyane, ku buryo niba mama wawe koko akiri mu nkambi ya Kintere ndahamya yuko ubunguwa arimo arakumva kumubona n'ibintu bitazaba turushya. Reka nibwire yuko arimo akumva muri kano kanya ngaho mubwira amakuru mu Rwanda.
Icyo namubwira bari kunyumva namenya neza yuko mutabuje gutaha ari uko adashaka gutaha nta bana afite kuko twagiye turabana ufite abantu batanu noneho we mu gutandukana agumana na babiri ariko abo batatu twese twaje mu Rwanda turahari, mukuru wanjye arahari na mushiki wanjye wundi arahari, bose bari aho bameze neza, bose barakuze barabyaye bameze neza nta kibazo. Yenda n'undi mushiki wacu wo kwa Macho yakundanaga mu rugo yaraje nawe arahari aciye umuhanga ameze neza nta kibazo, bose ni mama nimba ari kuyumva ndamwingira rwose yagerageza buryo ki atubenye uko ameze akataha akaza mu rugo tumeze neza pe kandi turamukunda cyane 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 kandi twese turahari, twese abana turahari, twese turahari rwose. Rero urumva ko anyumva yafasha akamenya neza rwose agihumeka byashimishije.
Ibyo muzabiganira birumvikana ku mubyeyi ufite abakobwa babiri hafi y'aho atuye hafi ya nkambi ya Kintere, akaba bundahamya ko afite abuzukuru nko kuvuga yuko bashatse ajya gusura abuzukuru avuga ati mfite abana n'abuzukuru hano, ariko ku rundi ruhande no mu Rwanda uragira uti na hano ahafite abana n'abuzukuru. Ubwo rero muzahura nzasaba cyane ngerageze kugira ngo bahuze muganire mwumvikane ukuntu mwabigenza mugasurana hanyuma mukaganira nk'umuryango mukagira icyo umugeraho. Hari na bashiki bawe ndavuga Ingabire na Umulisa, nabo niba bakumva gira icyo babwira basuhuze kubera ko nabo barakumva.
Iyo ndabashaka bose cyane cyane Ingabire Mediatrice ndamukunda, ni mushiki wanjye ukurikira umwe mu ntege ndamukunda cyane cyane kanamukumbura nka buri uko mbigenza nyine ku kazi nkumbabwira mbabasha kuko numva ko bariho ntafite amakuru yaho ntabyo nkabiganiraga umubabaro mu mutasi niba uzubama n'ijwi ryo mbaba gihumeka koko kwa hari na Mediatrice amutoya rero nawe ndamukunda cyane we mwereza wacu pe kwezi kwishimaga akubona nawe kugana nawe dukundana cyane ndamukumbuye nawe rwo ukine na bashiki banjye mushi banjye nanga mutoni na Beata bose bakumbuye baba bamutse tuti kanisa kudakubwira ngo ugiye gushaka kutatubwira amakuru abegeze buri munsi aho banyishyuza ariko nyizere buri we nuko ubashije kumfasha biratambuka wenda niba byumva birabanezeza nabo kandi nyizere ko biri bishimire kunyumva.
Abo bashiki bawe nibo bagushishikarije kuza ku Ijwi rya Amerika? Ushaka makuru ya mama wanyu ndetse na ya sinabashiki banyu bari muri Congo Brazzaville abungabo rero nibo dushakisha muri kano kanya Kalisa Kalisiti ndagushimiye cyane kuba warategereje wizeye ukaza mu kiganiro agasaba kaburaga nkwifuje amahoro y'Imana
ngakoze cyane ndagushimiye
agasaro kaburaga
mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda iki ni kiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa Murisanga tugeze ku nkuru ndende abana babiri basigaye ari impfubyi nyuma ya 94 barirwa na bene wabo i Kigali ariko bakura gipfubyi munyana Yvonne numwe muri abo bana nubwo yasigaye iheruheru afite imbaraga n'umutima byo gushaka nyirasenge Clarisse Bamire Yvonne Munyana atuye mu karere ka Musanze mu murenge wa Kimonyi akagari ka Birira umudugudu wa Rurembo arashaka rero bamwe mu bagize umuryango we barimo na nyina wabo Kampire Clarisse
ikintu kinzanye mu kiganiro agasaro ka buraga no gushakisha umuryango wanjye naburanye nawo mu gihe cya 94
mwaburaniye he
abo bantu ndimo ndashakisha ntago bavukana na mama yagiye gupfa yaraduhaye amateka yabo bagiye muri Congo bari batuye igikondo ubwo jenoside yabaye nyine baba igikondo mu karere ka Kicukiro
abo ushakisha ni bande rero bambwire
harimo murumuna wa mama wanjye witwa Kamire Kararisa na musaza we witwa Haragira Imana Jean Pierre ariko Kamire Kararisa yigeze kwandika urwandiko yo aruha Croix Rouge twari abana batoya hari ahantu twarererwaga mu rugo twarererwagamo urwo iyo baruwa nibo bayakiriye basubiza Croix Rouge bari yari yanditse avuga yuko bamubwira niba hari abana bamukuru we baba bararokotse barasigaye kuko urumva birashoboka yuko wenda yaba yarazi yuko mukuru we yapfuye rero abo ngabo batureraga kubera twari batoya basubije Croix Rouge yuko twapfuye kandi duhari
babishye babizi neza kandi babishaka rwose
yego barabishakaga
bagira ngo babagumane bonyine hari inyungu ubona bari babifitemo
hari inyungu bari babifitemo kuko bashakaga kwikubira imitungo urumva kubera twari batoya twebwe ntitwari buzamenye uko ibintu byari bimeze kuko n'ubundi no kugira ngo basubize gutyo bumvaga ko bagiye kuza bakabambura bya bindi bisi byabo niko gusubiza ko nta basigaye nawe rero ahita afata umwanzuro wo kuguma muri Congo amakuru yatanze muri iyo baruwa yavugaga yuko ari muri Congo Ibukavu yashakanye n'umukongomani afite abana babiri
ubu ni Kamire Clarisse nawe se Haragira Imana Jean Pierre bihara makuru ye waba ufite
yawe ntayo dufite kuko uwabashije kwandika n'uwo ngo
hari abandi wifuza kumenya amakuru yabo umuryango wawe mama wawe yasize akubwiye ko wazagerageza kumenya irengero ryabo
oya nabo ngabo nibo yatubwiye bonyine abandi bo barapfuye
kuba bakubwira yuko Kamire ashobora kuba ari Ibukavu icyo gihe hari muhe mwaka bakubwira ko yashatse umunye Kongo kwa tuye muri ako gace kabo kabo hari muhe mwaka niba wibuka
icyo nibuka cyo nuko ngereranyije ni hati ya 2004 na 2005
wowe muri 1994 wari ukiri muto cyane
nari ntaravuka njye navutse nyuma yayo ariko nari mfite mukuru wanjye wavutse muri 1994 ari nawe Kamire Kararisa yabaze njye naganze
yitwa nde
mukuru wanjye yitwa Dushimimana Solange ariko yarazwi ku kazina ka Kavatire
none abo babarize inyungu bari babafitemo bazigezeho cyangwa se ntibyabahiriye
bazigezeho kuko baratwangaje badufashe nabi nyine buri wese acukwe twongeye guhura twarakuze
ariko iyo mitungo bashakaga y'ababyeyi banyu nayo barayifashe
barayifashe nta kintu na kimwe twigeze tubonaho kuko nyuma hagezwa aho hagurwa na Bene nyira banki ya Beneri nyine birangira uko nguko turatatana njye na mukuru wanjye twongeye guhura turi bakuru
hanyuma iyo bank Beneri ni banki nkuru y'igihugu yahaguze nande yahaguze n'umuntu bahagarariye cyangwa se yahaguze nabo babareze bahifuza
nyine byabaye ngombwa ko bimura abaturage bose imitungo yose nyine ubwo abari badufite bose barabyiyandikishaho baratwimura batujyana iburasirazuba mu karere ka Rwamagana kubera twari abana nuko batugejejeyo rero urumva i Kigali nta wundi muntu twari bujye dusanga baradutatanya nyine batugejeje i Rwamagana batangira kudufata nabi baratwirukana bakajya badukorera amahohoterwa atandukanye mukuru wanjye we ahita yigendera
none iyo sambu yanyu tukigarukeho kubera ko abana bahohotewe bafite imitungo ntabwo ari cya kiganira Gasaro Kaburaga kigamije ariko kumva umwana ntumwumve ntumutega amatwi akuganyira ntabwo ari byo ndagira ngo nkumve kandi nabumve ikiganira Gasaro Kaburaga na mwese mu rudusaru tw'u Rwanda nta urengana utarenganurwa iyo sambu yanyu yari hehe
isambu yari iri Gikondo
yego
ubwo umurenge n'uwa Kigarama uretse ko yitwaga nyine muri Gikondo icyo gihe ubu ni mu murenge wa Kigarama akagari ka Bwerankore umudugudu ntago mwibuka
Bwerankore ndaharuzi birumvikana ariko mbwira ntabanga ririmo abo babyeyi babareze bakamenya amakuru ya Kampire Clarisse ariko ntibayabagezeho batagira ngo muhure ni bantu ki bapfanaga iki na mama wawe bapfanaga iki na papa wawe ni bande
abo bantu rero ubwo uwo yari umugore wa marume marume icyo gihe yari afunze ubwo twa mama yarapfuye tubona nta handi hantu dufiteho kwerekeza tujya kwa aho ngaho kwa marume ariko marume atari muri urwo rugo turagenda tubana na mukamarume rero niwe wagurishije aho Beneri yabashije kugura nyine kuko hose ntabwo Beneri ariyo yahaguze hari ahasigaye atariyo yahaguze abaturage bakajya bagenda bigurishiriza ku giti cyabo yaratujyanye aratubwira ngo dore aho imitungo y'iwanyu amafaranga yabashije kuboneka mu mitungo y'iwanyu dore ngiye kubaguriramo ahantu ikibanza yarakiguze mu by'ukuri ariko ntiyabishyira mu nyandiko ntihagira n'ahantu na hamwe byandikwa bigeze nyuma arangije arahatwambura tubwira yuko atigeze anatumenya ko nta n'imitungo yigeze agurisha aratwihakana nyine tubura ahantu na hamwe twabarizwa turamwihorera byose barabijyana
munyana uri mu Rwanda
yego ndi mu Rwanda
uzi ko icyo gihugu gifite amategeko kigenderaho
yego kirayafite twaragerageje kurega ariko aho tugeze hose tugasanga yatuguze tugeze aho rero kubera n'ubwana no kuba tudafite uri butuvuganire tudafite nta n'amafaranga twari dufite turangije turabyihorera
hari umugabo aho ngaho mu Rwanda ukunda guca impaka cyane cyane yabonye hari abantu barengana kwa perezida wa Repubulika Paul Kagame uwo muntu kwa kunda gusura u Rwanda kunaha i Musanze yahaje, wigeze utekereza kuzagenda ugatera agatoki ukamusaba ijambo ukamubwira uti mubyeyi ndagutakambira ndenganura?
Nyine impamvu yatumye tutabikurikirana cyane, marume yageze harafungurwa afunguwe na afungurwa nawe nta mutima wo kudukunda afite. Noneho wakwanga birushijeho. Arangije mukuru wanjye ashaka kurega, arangije aramusarisha. Amusarishije ku bw'amahirwe y'Imana tubona birakize. Ubwo rero tubyayitumye, kuko yaravugaga ngo nihibeshya akagira undi, nihibeshya kongera agashaka guhaguruka agiye kumurega no gupfa azapfa. Ubwo rero twaravuze tutaho kugira ngo umuntu azire ubutaka yazabaho uko Imana ya uko Imana izabishaka.
None se ubu tuvugana uri mu karere ka Musanze, ayo mahoro ku mutima wifuje kugira uteyakura mu bintu ukayakura mu bantu, ubu ngubu tuvugana urayafite? Numvise mu kanya hari umwana w'umukobwa ukikiye yahumekaga nkamwumva, uwo mwana abo bana ubu ngubu ufite, uwo mufasha ufite, abo bakuremeye ukwizera baguhaye kumva yuko ibintu wamuganiye udagomba kubigwa inyuma, ahubwo ubayeho ushobora no kuzagira ibya mirenge, uko kwizera wakwibonyemo ukwiyubakamo?
Nakwiyubatsemo, kuko naravuze nticyatumye dusigara, hari impamvu twakurikiye inzira yo gusenga, twizera Imana iraturera, nyine iturera nk'uko yadushyize ku isi, kanadusiga turi twenyine tutagira kirengera. Kuko nkurikije amahohoterwa twagiye dukorerwa ni menshi, ntabwo umuntu yabirondora ngo byose abirangize, ariko ni menshi, kuko twamenye ko ari ihohoterwa twakorerwaga nyuma tumaze gukura.
Papa wawe witwaga nde?
Ntabwo muzi. Ntabwo nigeze menya amazina ye, ntabwo muzi, nta nubwo nzi irengero rye, sinzi niba ariho cyangwa yarapfuye.
Nta kintu mama wawe yigeze amukubwiraho?
Nta kintu yigeze ambwira ku bintu nk'ibyo, kuko najyaga namumubaza nkabona nawe agize igikomere abyihorera.
None Munyana, niba Kampire akumva muri kano kanya, uyu ni wa munota wo gusabana n'uwa ushaka mu gasaro ka Buraga, niba akumva muri kano kanya, mwandikire yabaruwa y'urukundo mubwire icyakuzinduye. Niki wifuza kumubwira?
Icyo nifuza kumubwira, Kamire Kararisa niba nyumva, icyo nifuza kumubwira nuko abana ba mukuru we Mukamana Beatrice yuko bariho, turahari turi babiri, njyewe nubwo atanzi ariko ndahari, ndiho na mukuru wanjye Kavatiri nawe arahari, twese twagize amahirwe turiga turarangiza. Mukuru wanjye afite akazi k'ubwarimu, nanjye nubwo nta kazi mfite ariko nzakabona, icy'ingenzi ni uko twakongera tukabonana tukubaka umuryango, mbega tukahaguruka nk'intuza nk'umuntu umwe, tugafatanya nubwo abandi nta bahari ariko tugafatanya tugakora uruziga, kuko uruziga iyo ari uruziga rwuzuye nta muntu ushobora kuza basenye rwa ruziga. Murakoze.
Urakoze nawe kuba waje mu kiganiro agasaro ka Buraga. Yvonne Munyana ushaka umuvandimwe Clarisse Bampire, ndasaba cyane kugira ngo Imana izabahuze, kandi abumva ijwi rya Amerika bazadufasha ari benshi kugira ngo dushobore kumushakisha. Ngaho rero ndagushimiye kuba waje mu kiganiro agasaro ka Buraga, gira amahoro y'Imana.
Murakoze.
Agasaro ka Buraga.
Turacyari mu mwaka w'1990 nine munkambi yarahitwa njia panda ingara muri Tanzania hari umubyeyi wayivuyemo ari mu gitondo agiye gushaka umuti aho bayahiraga ntiyagarutse nyuma y'imyaka hafi 30 umuhungu we Yosefu Usibomana aracyamushaka Usibomana atuye mu karere ka Kirehe umurenge wa Gahara kagari ka Nyagasenyi umudugudu wa Gakurungu
yabuze nka saa 10 za mu gitondo yo gushaka ahantu umuti hanyuma nfungiye kumubona
ubwo hari muhe mwaka
icyo mwaka 1994
ntabwo mbyumva neza turi mu 1994 mama wa wasosa agiye gutashya ntiyagarutse umwari mu nkambi ibyo bintu byari bisanzwe ko umuntu asohoka mu nkambi ya Tanzania akabura abantu bakamubura
twe twara mu busa
wari uri kumwe nandi mu muryango wawe wari kumwe na papa wawe na bakuru bawe wanganaga iki icyo gihe wowe
njyewe nari mfite imyaka 27
ko ari mukuru n'icyo wakoze kugira ngo umenye amakuru umenye irengero rya mama wawe
narashakishije hose mu nkambi hose na ngaho mu ishyamba hose ndamubura
none mama wawe hari indwara yarwaraga yari gutuma agenda akibagirwa aho yaturutse akarurongotana
ama yarwaraga hari ibintu bari muhaye kase ibintu bitamaro zera na munsi tristi mu rutuki mu Rwanda bitaga ngo ni bihano yaragiye gushaka umuti wo kugira ngo awe aruki
icyo gihe yagiye gushaka umuti yararwaye none se ko mwari muzi yuko arwaye kuki mwamuretse akagenda wenyine ntimumuherekeje ntihagire umuntu bajyana ngo amube hafi
yarasanzwe n'undi ajya kushaka akagaruka twumvise ko nahinda aribwo ariko igihe ntiyagaruka
icyo gihe polisi ya Tanzania yarakoraga cyane nubwo bwa mwari mu nkambi iyo habuze umuntu wavuye mu nkambi yagiye hanze yayo kandi polisi ya Tanzania nayo yabari hafi inkambi hafi aho mwigeze mubwira polisi ya Tanzania hafi aho yuko hari umuntu wagiye utagarutse ko mufite impungenge yuko ubuzima bwe bushobora kuba buri mu kaga
ntabyo twakoze
aho se muri izo nkambi zindi za Rumasi na Benako ndetse n'iya Japanda mwarazizengurutse mushakisha mubwira abantu mwakomokaga hamwe aho ku Rusumo mubabwira ngo tumudufashe
nagiye nitwashakisha hose mu nkambi ya Benako musuhura hose turanira Japanda hose birani turamubura
hanyuma igihe kigeze mutaha mu Rwanda
tutaha mu Rwanda kitwara hepsi
mwagarutse mu Rwanda ryari imyaka 27 irashize umubyeyi wawe avuye mu rugo aho mwari mutuye mu nkambi ya Japanda ntiyagaruka ugeze mu Rwanda washubije amaso inyuma cyangwa se n'ubu uvuze uti wa mugani uti uhiriye mu nzu ntaho adapfunda imitwe rekanjye no ku ijwi rya Amerika ndebe yuko nabifashisha
kose mwaturangije aramutse abone rwose twashima Imana cyane kuko twabuze irengero rye
abavandimwe bawe mwari kumwe icyo gihe muri Tanzania muri kumwe aho ngaho mu Rwanda
turi kumwe bose barahari
none mbwira Sibomana ye wari umusore 94 mama wawe agenda agiye umubona ariko wari utararongora urashaka ntiyarahari urabyara nti wamwereka buzukuru ndetse nti wamwereka n'umukazana kugira icyo gihe gikomeye mu buzima bwawe utabona umubyeyi wawe wagiye umureba ubahute wabibaye icyo gihe cyose wakibaye hute wabishoboje iki wa izo nzira wazinyuzemo ute z'ubuzima
izo nzira nazibaye mu nyine zitagahinda kuko mama sigize muhamba sigize mushingura sigize mwana umurambo we no kuvuga nyine byambaye gikomeye cyane mu mutima wanjye
hari abana benshi bakurana icyo gikomere babuze ababyeyi amaherere nuko bataza aho bari batarashoboye kubashyingura kugira ngo bashyire umutima mu gitereko nk'abandi bamenye yuko igihe cyageze bagataha birumvikana ko ni intimba ikomeye cyane hano ku ijwi rya Amerika mu gasero kaburaga icyo tubafasha ni ukubarema agatima no kubafasha kugira ngo dushakire hamwe tugize Imana twagira Imana nitugubuka kenshi ukabona abantu barabonetse imiryango ikongera igasubirana ikagira ineza muri yo no kunezerwa none Sibomana niba mama wawe Imana imukomeje akaba akiriho dusabe cyane akaba kumva muri kano kanya niki ushaka kumubwira
iki namubwira ibanyumva abari mu gihugu cya Tanzania arimo yaba ari wenda aba mu Tanzania iki namubwira no rwose yamenya ko nkiriho nitwa Sibomana Joseph mwene Minani papa Minani ni wari umugabo we ariko yitabye Imana twibwabane be turahari etumunye twafisima rwose tukanezerwa ndetse twashaka n'ibyangwa se yatangira kujya kumureba aho yabari
urakoze cyane Sibomana Yosefu kuba ushaka umubyeyi wawe ubinjije hano mu kiganiro agasaro kaburaga twashimishijwe no kukwakira ngaho rero ugira amahoro y'Imana
murakoze cyane Imana ibaho umugisha rwose
agasaro kaburaga
turi mu Rwanda mu mwaka w'1994 mu gihe cya Jenoside umubyeyi witwaga Mukantabana Chantal yarishwe asiga abana babiri bakiri bato ariko badahuje se barirwa na nyirarume Ngarambe Celestine Uwimana Josiane bita Fifi yarafite imyaka 5 ari hano mu kiganiro agasaro kaburaga murumuna we ukize baraza Latifa ni washa aka Uwimana tuye mu karere ka Gasabo murenge wa Jadi akagari kagateko mu dugudu wa Byimana arashakisha ukize baraza Latifa ni murumuna we
iki kiganiro maze gihe kinini nyumva umugabo wanjye ni yabanje kujya cyumva nanjye ndacyumva numva ko hari abantu babazi ko bavandimwe babo batakiriho ariko bagiye kikagera bakabonana nuko nanjye mitamo gushakisha umuvandimwe wanjye twaburanye nkiri mutoya nawe ari mutoya
uwo muvandimwe wawe yitwa nde
umuvandimwe wanjye yitwa ukize baraza Latifa
mwatandukanye mute rero
uko mbyibuka nari muto umubyeyi wacu ari we mama yari yapfuye muri Jenoside hanyuma turerwa na marume wari musaza we mukuru mama wanjye yitwaga Mukantabana Chantal
yego
hanyuma uwo muvandimwe wanjye ntabwo twari duhuje papa kuko njye mama yari yashatse uwo mugabo anjyanye papa uwo ngo umuvandimwe ndi gushaka yitwaga ukize baraza Mustafa twaburanye nyuma ya Jenoside twarirwaga na marume yaje gupfa yitwaga Ngarambe Celestine
yego
icyo gihe twari dutuye I Nyamirambo munsi ya Stade Regional ubu ngubu basigaye bayita Tere Stadium munsi hepfo gatoya aho bita mu Gatare hanyuma rero uwo marume yaje kumufata aramujyana muri Arusherina wo kwa Gisimba kuko twese twari bato babonaga ngo kuturera bibagoye ikindi yari kumushaka nyuma y'iminsi mike barambwiye mwumvise bavuga ngo yarapfuye ariko ntabwo bigeze banjyana ngo ndebe sinigeze mbona n'abantu banadutabara
ninde bakubwiye yuko yitabye Imana
uwo marume niwe wabimbwiye ariko urumva nari mfite nk'imyaka 5 ariko sinigeze mbona abantu badutabara sinigeze mbona batabaza ndetse nanjye ntibigeze banjyana ikigo cya Ruferine yari arimo kandi ntabwo kiri kure cyari kiri Nyamirambo naho bita kwa Gisimba
kwa Gisimba ndaharuzi wari warukira umwana sinakusaba sinakubaza impamvu utagiye kwirebera ariko ako kantu waruvuze uti munumuna wanjye Latifa bambwiye ko yapfuye ariko mbona nta bantu baje kutuyagira ubwo ni ukuvuga ko nta n'ikiriyo kigeze kibaho nta n'icyo bigeze barangiza
nta kintu kigeze kiba
Orfeni yo kwa Gisimba irazwi uyu Celestine Ngarambe yari umukene cyane uko wabonaga mwabagaho wabonaga mubaho gikene ku buryo ibyari kuguhaza bitari guhazana murumuna wawe
icyo gihe nibwo Jenoside yari kirangira urumva mbere yayo byo nta kintu naba nibuka ariko ibyo najyaga tubwira ko ngo yajyaga akorana n'abazungu mbere ya Jenoside ariko nyine bari mu buzima buciriritse butifashije ariko kandi nanone butabura icyo kurya.
Icyo nshaka kumva ni impamvu bafashe Latifa bakamujyana kwa Gisimba wowe ugasigara kuki we batakujyanye?
Nanjye ntabwo mbisobanukiwe kandi ubu yarapfuye.
Reka tugerageze kubyumva kubera ko bizaba ngombwa ko tureba kuri liste y'abana bari kwa Gisimba muri iyo myaka kugira ngo kwa Gisimba n'urufurina yiyubashye yafashije abishoboye gufasha kandi abareri barera neza, ibitabo birahari ku buryo ntawe baheza kumenya umwana wahanyuze n'uwa barahanyuze akajyanwa mu kindi kigo cyangwa akajya i Burayi ku mpamvu izi n'izi. Ibyo ngibyo bishobora gusobanuka neza, ni ikigo gisobanutse kandi abakiriwemo bose n'abatarakiriwemo ariko bakibonye imirimo cyakoze barakirata. Ibyo rero tuzabikoresha kugira ngo tumenye niba koko uwo mwana Latifa yarahanyuze atanzwe na Celestine Ngarambe wari nyirarume, uwo mwana tumenye niba koko yaritabye Imana ari muri icyo kigo, niba yarashyinguwe bazabitubwira kubera ko abantu bose bahanyuze barazwi, nta kabuza tuzabimenya. Niba kiriho nabyo kandi tuzabimenya, ahari tuzahamenya, yaba ari i Burayi aho yaba ari hose, dusabe cyane gusa kugira ngo abe akiriho. Ariko nagira ngo ubibaze, ufite imyaka itanu mu gihe bakubwiye ko Latifa murumuna wawe atakiriho, ukuze wibaza aho yagiye, wibaza niba ariho cyangwa atakiriho, uko wagenda gukura wigeze ugerageza gukomeza gushakisha cyangwa se n'ubuvuzi uti reka njye mu kiganiro Agasaro ka Buraga mbishyire hanze nivure nongere ntangire inzira yo gushaka murumuna wanjye?
Uko nakuze mu buryo bugoranye, mu bikomere no mu ntambara nyinshi zikomeye, uburyo bitigeze biha umutima wanjye gutuza ngo nanatekereze kure, ubwo ubwenge bwanjye bwari bukiraho. Ariko mu minsi yashize nagiye nkunda kumurota cyane mbona tubonana, noneho nsubiza ubwenge inyuma ndibuka ngariko iyo umuntu apfuye ko nari muri iyo myaka kuki batanjyanye nibura ngo musezere. Ese ko nta bantu nabonye badutabaye, ese kubera iki ngendo tubonana? Kandi none ikindi kibintera ni uko nyuma y'icyo gihe yahise atangira guhambura amabaro. Yahise atangira guhambura amabaro y'imyenda,
atangira gucuruza.
Atangira gucuruza guhambura amabaro y'imyenda ya cago.
Ubona ubuzima burahindutse?
Mbona ubuzima burahindutse, urumva se nibwo natekereje muri iyi minsi ndavuga ngo ariko se yari gupfa niba atabaze nanikiriye ngewe, kuko nakomeje kurerwa mu buzima bubabaje bw'amayoberane. Nanjye nari ndimo nshakisha no kwa papa kuko njyene naravutse mu buryo bw'ubunyendaro. Umutima wanjye wari ubabaye cyane, nuko nafatwaga nuko narerwaga byari ibintu bigoye, kugira ngo ntekereze nakundaga no guhora ndwaye byari bigoye cyane.
Komera. Ndakumva.
Ubu niburaho namariye gushaka niho nongeye kwiyumvamo ubumuntu, numva ko wenda ubundi ntabwo najyaga niyumvamo nk'aho umuntu nta buzima nigeze ngira.
Uwo mutware wawe muraganira akakumva, akagushyigikira, akakurema, akakubaka, akaguhoza, ukumva nawe utangiye kugira amahoro ku mutima?
No kubona abana Imana yampaye umugisha wo kugira urubyaro, mfite abana batatu.
Amen.
Nibura nanjye numva ko Imana hari icyo yakoze nkiyumvamo ubumuntu, kuko muri uko kurirwa kwanjye nyine bageze ubwo banyita intumbi, kuko nahoraga ndwaye ibintu byinshi, urumva nitakariza icyizere. Ubu nibwo ntangiye kwiyumvamo icyizere, noneho nkagenda natekereza kure.
Icyo cyizere wibonyemo ni cyiza kubera ko cyashushe nk'imirasire, k'imirasire yidukwiye kubona no kumva no kubasha gusubiza amaso inyuma, ugatekereza nk'umuntu mukuru kandi wari umwana icyo gihe. Ni ibintu byerekana yuko watangiye kwiyakira, kuba warashoboye gutangira kwibaza impamvu nta kiriyo cyabaye, kandi wari ufite imyaka itanu gusa ukibaza impamvu nta bantu wabonye baza kuvuga bati nimukomere mwagize ibyago twabimenye. Ukabona iminsi yagenwe iyo kurangiza ikiriyo irarangiye ariko nta ukomye ukabona ntago bakubwiye bati ngwino tukwerekaho muri umuna wa wadi kugira ngo baguhe na karabu hashire uvuga uti ntavandimwe ibyo byose tekereza n'ibintu wagombye kutekereza uri mukuru ariko kubona bigusubiza icyo gihe cy'uri umwana ukabibona nabyo ni ikintu cyiza kandi uri mu nzira yo gukira ndasaba cyane kugira ngo ubushakashatsi tugiye gutangira bwimbitse tuzafashwa cyane kubera ko n'abantu bakunda kudufasha hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga ufite nawe kwa Gisima abayiyoboye turakundana tura babaza bakaduha amakuru dukeneye bazayampa rero uko nzayabasaba kandi ayo bazampa niyo nzakugezaho tuzashakisha ho kugeza igihe tuzamenya amakuru n'irengero rya Latifa ukize baraza ni murumuna wawe Josiane wewe bakwita Fifi witwa Uwimana ndagushimiye cyane ko wafashe kano kanya no kugira imbaraga zo kugira ngo uzane mu kiganiro Agasaro Kaburaga nabyo ni bimwe nimwe mu nzira yo guturukwa nimwe mu nzira yo gukira kuvuga wawe ukamvuga ukwari ukamvuga ibigwi ukamvuga ubuzima nabyo bituma umuntu akira ku mutima yemerera ngo ushimire ko waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga
nange reka mbashimire cyane no kuri Imana ibahe umugisha ukuntu mwakirana abantu n'urukundo mukabatega amatwi mukabasubiza neza no kuri Imana yo mu ijuru ibahe umugisha kandi zabaye nijoro
urakoze cyane nawe tuzarisangire
Amen.
Turacyari mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi 1994 i Nyarusange mu Ruhango umwana w'umukobwa witwa Mukamana Saidati yahungiye muri Congo Kinshasa na n'ubu ntaragaruka musaza we Ismail Sekanabu aramushaka cyo mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Kigali akagari ka Kigali umudugudu wa Rubuye
nabuze mushiki wanjye dukurikirana muri 94
yego
atekereza ko aba Congo Brazzaville cyangwa ba Congo Kinshasa
none se niki kikunzisha ko ari muri Congo Kinshasa cyangwa se Congo Brazzaville hari amakuru asobanutse umufiteho
yego hari n'abantu baba Congo Brazzaville twari duturanye neza bambwiye ko bamwe bamubonye Congo Kinshasa abandi bamubona Congo Brazzaville aho hantu hombi rero habura n'umwe umpa amakuru y'aka kanya ariko nibo bamuheruka
none se Ismail muri 94 mwari mutuye he
twari dutuye mu Ruhango ahantu hitwa Inyarusange
Inyarusange ni hehe Ruhango ko yari nini Inyarusange ni hepfo y'iki ni ruguru y'iki ni hafi ya Transiporo se ni hehe Inyarusange ni hehe
twatambikaga kuri Transiporo ukagera twari duturanye n'umugabo witwa Kamanayo n'umugabo witwa Gerefie ni ku isoko ry'amatungo neza twahonze twari dutuye ku isoko ry'amatungo ahantu bacuruzaga inkoko n'ihene hari munsi ya superfecture ya Ruhango iryo soko ni ku migunguzi iryo soko rigizwe n'imigunguzi ahabanza habaga ari ihene n'intama ahakurikiye hakaba ibintu bya takataka ahegereye neza iwacu mu rugo hacururizwaga inkoko n'amagi
iwanyu mwari mutuye haruguru y'umuhanda cyangwa munsi y'umuhanda
haruguru y'umuhanda neza kuko n'abantu bakwepaga imisoro y'amatungo yahishaga nko mu rugo wazanaga inkoko n'ihene hari ukuntu bahitaga bagusoresha utarayabona babaga bahitaga baza mu rugo neza ni ukuvuga ngo neza uri no mu rugo umuntu ari kuri wabaga ugura inkoko yarasakuza gukabyumva ari mu rugo
none uyu mushiki wawe ushakisha yitwa nde
yitwa Saidati
irindi zina rye
Mukamana Saidati
muri 1994 yari umukobwa yari umugore hanwa na
yari afite yari umukobwa
yari umukobwa
nta mwana yari afite yari cyari yarakira umukobwa
yari afite nk'imyaka ingahe
yavutse muri 1977 urumva yari afite imyaka 17
umuntu wibuka hariya mu Ruhango wari ukomeye wari uzwi n'ubuzwi wambwira yenda ukavuga uti hari wari uhari witwa Harufani hari wari uhari witwa Kanaka uhazi ninde wavuga uti twari duturanye twe twegeranye
umuntu twari twegeranye ni Gerefiye Gerefiye n'undi yakoraga ku rukiko ari umugerefiye na n'ubu barahari we yamwibuka
yamwibuka
pe
none ninde
wabuhaye akaba mama witwa mama shusho
mama shusho
yego nawe yamwibuka nawe arahari kandi na n'ubu hakaba abana ba Cumbe bose arabazi barahari bose nubwo Cumbe yapfuye
yego
rero ngo bamubwiraga ko papa yapfuye ngo mama akarongorwa ariko bose barahari ababyeyi bajye
bari bamuhaye amakuru atariyo
bari bamuhaye amakuru atariyo muri ibyo bihe nyine urumva mama yitwaga umututsi papa yitwa umuhutu bakamubwira rero ko papa yishwe n'inkotanyi bagahita arongorwa n'abatutsi bene wabo ariko nta makuru atariyo bamuhaye
mbese ubundi wakubwiye amakuru yuko Saida atashobora kuba ari Congo Brazzaville we yakubwiraga yafitiye gihamya ya hari aho yamubonye agataha wakamusiga akavuga ati musize inyuma ndazi neza aho ari
n'ubu tuvugana hari aba ba Congo Brazzaville twari duturanye batabashije guhunguka nibo umuntu yampaye nimero ye rwo yabo rwose ndabavugisha turaziranye baranzi nanjye ndabazi bambwira ko bamubonye Congo Brazzaville ahantu habaga Abanyarwanda ariko we ngo agaruka Kinshasa kureba umugabo yari yarashatse naho bamuheruka undi nayo nanone wahungutse wambwiye ko yamubonye Congo Kinshasa yarapfuye yarahungutse ariko aduhaye umakuru ahita yitaba Imana adaduha ataduhaye neza ngo yabaga hanaha naha tuwamenye
nicyo nari ngiye kukubaza icyari kuba cyiza ni ukumenya aho komine yari arimo muri aho ngaho Kinshasa hari amakomine menshi ariko iyo umuntu adomye kuri imwe nta habura umuntu yanyuraho kugira ngo amenye amakuru y'undi nta ni komine n'imwe wigeze wumva bakubwira bati ari ngariye mase ari ngafura nta cyo bigeze bakubwira
nta kintu na kimwe bigeze bambwira kijyanye na karere cyangwa komine
abo ngabo baguhaye amakuru ko yasubiye Kinshasa avuye Congo Brazzaville muvugana bari mu yihe nkambi ya Congo Brazzaville bari Kintele
ntabwo nasobanukiwe ibyo ngo mbibabaze umpaye shanse nazagerageza kubavugisha umva ko bampa iyo adresse
kandi byiza ubwo muvugana bazakomeza baguha amakuru kandi buno nto bazagusaba
cyabo WhatsApp yabo rimwe na rimwe bitariho nko bugiye kumara undi mwaka wose WhatsApp yabo bitariho no guhamagara bisanzwe bidakunda n'iyo nimero barayikuyeho niba barayihinduye simbizi
none Saidati Mukamana niba kumva mukanya umuhaye amakuru meza y'ababyeyi be bakiriho hari abandi bavandimwe be bariho aho mu Rwanda uretse wowe
yego barahari
bamubwira
ko hari uwitwa Mushimiyimana Rehema Saidati yarandutaganye mukurikira Mushimiyimana Rehema nkurikira ariho ikaba hizi abudu nawe arahari ukurikira Rehema na Dukunde Zahara ariho uko dukurikirana twese turahari na papa Byumvore Kasimara hari witwaga Anastase na mama Mukanyangizi Alfonsina witwa Hamida barahari batuye rwose Nyarusange aho twari dutuye ku migongo z'isoko aho twari dutuye
none rero niba kumva muri kano kanya mushiki wawe yaba ikinshasa yaba yarasubiye muri Congo Brazzaville se aho ari ho hose yaba ikinshasa naho ubu ngo bari marumva ijwi rya Amerika n'ijwi rya Amerika tugera henshi tugera kure bari marumva ijwi rya Amerika ravuga ati barashatse musazo wanje arashatse mpaya makuru y'ababyeyi banje none rero Ismaël niba kumva muri kano kanya niki ushaka kumubwira maze imyaka myinshi 30
kandi na mubwira ngo turahari niba kiri hakaba twumva mu Rwanda kuhageraho yaba ari hose biroroshye kandi birashoboka yakwihangana katwibwira kuko umuryango uhora umwikanga ko ariho uhora umwikanga ko atigeze yitaba Imana yatuvugisha nimero yanjye niyo ngiyo nubwo nge yambipa nimero yose yo hanze imbipye mpitamamagara nikanga ko ariho
reka dusabe cyane dutegereze twizeye yuko Saidat aza uboneka vuba kongera akavugana n'umuryango we mukamenya amakuru yewe niba arashatse yarabyaye nami mukamenya yuko mufite ababyara n'abagiye bakamenya ko bafite abuzukuru nikiza natwe kizadushimisha ngaho rero Sekanabo Ismaël wakoze cyane kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga ushaka mushiki wawe ndagushimiye kandi nkurije amahoro y'Imana
Denise nange ndagushimiye kandi umurimo ukora Imana izaguhe kurambira aho ngaho uhuza abantu n'umurimo udasanzwe ndagukunda cyane Imana igikundindira aho uri hose kandi igirinda ijwi rya Amerika ridukorera umurimo wo kuduhuza nubwo nta mubona ariko mporana icyizere ko ntako muba mutagize Imana guha umugisha nishimye
urakoze cyane ndagusabira
nawe urakoze cyane nzumva ikiganiro cyawe kugeza igihe amatwi yanjye azaba atacyumva ijwi rya Amerika
komera Imana izaguhe kuramba uhore utwumva kandi uhore udusangiza n'abandi
urakoze cyane Imana ubeho umugisha
Agasaro Kaburaga cy'umunsi ntano kirangiriye bashimye mwese kuba mwadukurikiye aho muri hose ku migabane yose y'isi abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 001 2 0 2 7 3 6 0 nongere nyisubiremo 001 2 0 2 7 3 6 0 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana
Ikinamugeno ku rwose yamenye ko nyiho
ubu nitwa Abumana Joseph mwene Minani papa Minani ni wari umugabo we ariko itaje Imana twibwe abana be turahari twumuye twakishimira gusaba neza ngo twa cyaga ni cyamuzwe kangara kuye muri bawo yabari
Famiye Karalisa niba nyumva cyo nifuza kumubwira nuko abana ba mukuru we Mukamana Beatrice yuko bariho jyewe nubwo atanzi ariko ndahari ndari ndiho na mukuru wanjye Kavatiri nawe arahari